Lord have mercy. Can I call my name?
Zscope.com.
Guy dollars in the future.
Chose man.
He chose give it a chip in the too. Prince, obey.
Adore, praise it on.
What you see is what you get. Just live life with no regrets. You don't need to reverse. Just call on his name. Holy Father, Father, bless my family. Holy Father, Father, Alene Ponchili. Holy Father, Father, bless my family. Father, Father, Alene Ponchili. Ngata mwambale shae. Ebo shae. Ngata mwambale shae. Gambaguna ijela nganti latikojo. Ukuna mundi miungu mpali la batilupwa. Tapava tintu mwinga filwa yali sibikwa. Kapena eve tatuwa isi wa umbi. Wasika paisti mpasi mumakumbi. Yawe yawe fima palo wa molu kaba kwethu. Na babululu awo kuchula kala. Misinga yaka makufwa kuchilaka. Ino kuchina makano umatanika. Itintunde mwona njengilo kuhula. Nangu mwinga fita kuingila no kuhula. What you see is what you get. Just live life with no regrets. You don't need to reverse. Just call on his name. Holy Father, Father, bless my family. Holy Father, Father, Balene Ponchili. Holy Father, Father, bless my family. Father, Father, Balene Ponchili. Ngata mwambale shae.
Na ile tenemu ine pachinso shenu. Yali shibi kwa kutindi mwana wenu. Ifingi fivi fichitika shimu pa problemu. Ndatotela no kula nda no problemu. Chabute wa mutendeli onse muva na ine. Tuliba mpamu sebo tuenda sefu muaiwe. Elava driver fakani koni kia. Tuenda ni mishilo shaba ya gweta shafiru wapo. Ela sky
chabede nato chabede nato.
Mulanti ambika na nguchili ya patalicho. Ipepa mundimi ya ndita hivuru wapo. Muva na ine dionse no kungumi na bato.
Oh, what you see is what you get. Just live life with no regrets. You don't need to reverse. Just call on his name. Holy Father, Father, bless my family. Holy Father, Father, Balene Ponchili. Holy Father, Father, bless my family. Father, Father, Balene Ponchili. Ngata mwambale shae. Nebon shae. Ngata mwambale shae. Nebon shae.
Light up. Mabize. Simpana kukumanda uno. Kali kali. Sky B. Adisa. Hello Buffalo Stan. Hila puli kube. Agacha. Singe basururu sururu. Chibere na chumpaka.
Intercede, commander was cheat. Ella Bakaton, Yali Shibi Kwa Shina Upa Shibodi.
Shadu.
Ella Bashibodi, but Ella Baganyam. Chari LSK. Uwazi Baba Oswat. Maikele Pafirimba.
Zscope.com.
Kadoi, praise it on.